lena ke ay minister ethi with umbuthi oba nabamazi umbuthi wam ube ntunsile isaba amhlankosi ilemi
What's up?